kun radio sagale americati. Radio sagale america with attack abiamma jimata tigalgala kessa sala mafolakka hangasa sadit meter bandi 19 digdemi lamaf digdemi shanrat washington dc ra ka dabarsu saganta fan oromo amajalqab Robia dole sadig demishan barakumala maaf kuda saddet fagof dioda kanne nu caqasa jirtan dagge fatonni ke nyatta moltan kesum mesitun ke sanarran jallenne gamadal
kanodu dubisumani na modandi tagge fatota ke nyarra pakistan ke sattif lannon biyole sagegge sama ole tumura mejedame jira matoto darraqamdu ke satokko
Hogganoonni Eertiraaf Itoophiyaa akkasumas tokkummaa imirratoota Arabaa marii gaggeessan irratti gabaasa qabnaa oduu boodatti deebina. Guddina dinagdee Itoophiyaa sadarkaa maaliirra jira? Maal tanqata? Marii hayyuu dinagdee waliin gaggeessin immoo walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa guutummaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Manneen hidhaa naannolee Itoophiyaa adda addaa keessa jiran keessatti tasgabbii dhabinsiif manneen gubachuun gabaasamaa jira. Aangawoonni mootummaa rakkoo kanaaf sababaan labsii maarii mootummaan dhiyeenya baaseef hiikkaan hidhamtootaaf kenname waliin dhaamaa ta'uu isaati jedhanii dubbatu. Bakkawwan ibiddi keessatti ka'e keessaa manneen hidhaagii tokko ka Dabre Maarqos Finota Salaamiif wal dhiyaa ta'uu itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii bulchisa naannoo Amaaraa obbo Nugusuu Xilaahuun ibsanii jiran amma bakkawwan kanatti ibiddis dhaame nageenyis bu'ee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Gareen mirga dhala namaa fannu Amnesty International magaalaa Nairobii kutaa Kibiraa jedhamu keessatti manneen namaa suuqileen akkasumas immoo bakkawwan adda addaa buqqisamuu isaaniitti kan gadde ta'uu himuudhaan balaaleffatee jira. Gadda uummanni iyyeessi keessa jiraatu ganda kana keessatti humnaan namoota buqqisuun jiraattota 10,000 mana mana hambisee jechuudhaan dubbata. Gareen kun rakkoo tiraafikii yookaan immoo muddama daandii konkolaataa magaalaa Nairobii keessaa salphisuuf jecha akka ganda iyyeessotaa kana keessa karaa akka ba'u taasise dubbataa jira mootummaan immoo gama isaatiin Amnesty International garuu mootummaan karaa baasuu jalqabuu isaa dura maatilee buqqisaman dura qubachiisuudhaaf waadaa seene sana cabse amma iyyeessota karaa irratti hambise jechuudhaan balaaleffata. Biyyi giddugala Afrikaatti argamtu Koongoon dhukkuba Iboolaa biyya ishee weeraree ture gargaarsa aangawoota isheetiif jaarmaya fayyaa addunyaatiin dhabamsiisuu ishee dubbataa jirti. Eega mallattoon dhukkubicha biyyattii keessatti mul'achuu dhaabe kibxata kaleessaa guyyaa 42ffaasaa ture. Mootummaan atattamaan tarkaanfii fudhachuu isaa ka dubbate. Jaarmayaan fayyaa addunyaa ofiisaas ka waggoota shan dura yeroo uummanni 11,000 ta'u dhukkuba Iboolaatiin dhume sana caalaa itti qophaa'usaa bu'aa gaarii argamsiisuusaas dubbatee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyya uummanni 1,100,000 to 1,600,000 arra filannoof yaa'ee sagaleetti kenne Paakistaan keessatti saanduqawwan sagalee kenninsaa cufamanii lakkoofsi sagalee jalqabee jira. Utuu uummanni sagalee kennuun jalqabiin sa'aatii laga tokko dursee magaalaa kutaa biyyattii gama kibba lixaa ka Baalchistaan qaawwettaa keessatti boombiin buufata filannoo biratti dhoosame namoota 31 ajjeese ka biroo 40 madeesse jedhama. Aleellaa kanaaf garee finxaaleeyyii Islaamik isteettu itti gaafatama fudhate. Akka poolisiin Paakistaan jedhutti namoota leellaa sanaan miidhaman keessaa hagi tokko namoota sagalee kennan qondaalota poolisiif qabsaa'ota paartiilee siyaasaa ta'uun beekamee jira. Bakka kabiraatti immoo har'a yeroo filannootti miseensonni paartiilee wal mormitootaa hirmaataa jiranitti walitti bu'iinsaa gidduu isaaniitti ka'irraa kan ka'e yoo xiqqaate namoonni ajjeesaman lama ta'uu akkasumas kabiroon madaa'uun isaanii himamee jira. Kaguyyoota 2 geggeessamaa ture walga'iin waa'ee bulchiisa naannoo Tigraay irratti mari'ate har'a xumuramee jira. Marikan Arratti, Hogganan Mormitota, Yerot Erad Abiyala Jiratan, Dr. Aragawi Barhefi, Engineer Gidey Zerhatan, Hasot Agis Sanin, Waltaji Mariakka Kanatif, Gaud Afganudandes, Kero Fanno, Dr. Abiy Ahmedif, Obbulamma Magarsataw Dubbachudan, Galatefachusani, Gabasankeny, Alam Fissaha, Makalira Gabasejra, Dr. Aragawi Barhe Dabalate, Namoni Siyasa Ilalcha Daddaak Aban, Kanaka General Sarkan Gabretensai, Obogeta Chorada, Obabrade Staff Kabron, Mari Waibulchisanano Tigray Kanaret Tirmachusani, Gabasan Kenya Himejra. Minister Imala United States Mike Pompeo Arra Kore Ariroka Manamare United States Duratti Ennat Yataniti Wai Walgei Torbandabre President Trump Gitasani Karasha Vladimir Putin Wedding Gege Sani Dabale Wai Hariro United States of Russia Giduratti Dubatanijiru Kore Sana Duratti Yachu Sani Dura Ibsa kennanin marin president tota biyota lameni gidduti geggesame baye fayda qabesa tawdubatani addunya fille marin kun baye barbaachisa baye fayda qabesa jedani jiru oduna mafqamnu kanum
kanna geffata jirtan radio sagale america sagantafan oromoti Motumman tokumma emeretota araba hogganota Ethiopiaf ertraf badasa guddicha biyyatti kalesa badasusa gabafa mejira kanarratti tigafatama wajira mumicha ministera katan obbo fitsum aragga radio sagale america walin gafif devi gaggesani jiru badasi kun malifa kakenname obbo fitsum gafatamani ibsa motummonni sadani wali wajjin basanirra akka hubatametti jedan
የሁለቱ አገሮች የሰላም ስምምነት ለአካባቢው አገሮች ለመካከለኛው
ወሊገልቴ ነጋ ቢዮን ለሜንቶል ፈተን ቢዮተናኖ ግዱ ገሌ ሰባፊ ቢዮተ ጋንፍ አፍሪካቲ ቡዋን ንቀው ጉዳዋንቴፍ አከስመስ ፈከኛዋንቴፍ ቢዮቶኩማ ኢመረቶ ተራባ ኦገኖተ ቢዮተ ለሜኒ ኡመተ ቢየሳኒፍ ናኖፍ ጉማቸ ጎደኒፊ በዳሰ ከነከኑን ስርነ ሰነረት ይብሰሜጅራ
Biyonni saden gumi tokko Abu Dhabi keessatti kajalqaban yoo ta'u daldalaaf sochii maallaqaa irratti kafuulleffate ta'uun ibsameera obbo Fitsum akka dubbatanitti mariin kun kan itti fufee jiru yoo ta'u biyonni lameen gara nagaatti fuula waan deeffataniif jecha hojii investimentii caalaatti akka babal'atu carraa kennaa jedhanii akka fakkeenyaatti sennaa dubbatan
Mumich ministera yero draf garasmara demanitti waligalte qabti ilesha of kesa qaban yero mallatte san daldalaf investment irratu walwajjino jechu da waligalani jiru dimmawaye bufata donis of kesa qaba
biyonni lamen tora cimina qaban irratti fulle facchun ojjechu akka danda'am tajajila bufata doni fi kanen biro ratti bobba ofis hala kam mije sutaun saib samera Abjubi yotalamen kaban degeruf malak liki erodera misoma walini ratti maringa gefamu hala jiru kulkullesa adema akajirutti ta'e kutasa narratti biyonni tokkuma arabota meretota fi saudi arabiyan wali wajjin hojjechu dafe diwana garsisanif ilala jiru jedaniru kutan sun naga ta'ufi kesuma halli biyoti lamen giddu jiru hala rifachisaaf dinqisisa ta'en tarkaanfata jiraachun fakkeenya waan ta'eef gammachuusaani halli tibsanis nijira jedhan ibsa waliin baasan kana keessa saudi arabiyan kan seente waan ta'eef biyoon narfan yaada kennaniin jechuun ibsuun ni danda'ama jedhu obbo fitsum isaan kun dursanii waan ifa godhaniif malee tokkummaan mootummoota gamtaan awurooppaaf kanneen biroo dhuunfaadhaan biyyootiin gama dhiyaarraa kan akka ameerikaa dabalatee biyyoonni eeshiyaa dinqisiifannaa fi gammachuutti dhaga'ame ibsaa jiru jedhan obbo fitsum aragga gama kaaniin gamtaan afrikaaf biyyoonni afrikaa mata mataatti Presidenti Rwanda Paul Kagame dabalatee bu'aa argameen walii wajjin hojjechuuf fedhii qaban ibsaniiru. Marii gaggeeffamaa jiru kanarratti investoroonni dhuunfaa mootummoonni fedhii qaban deeggarsa maallaqaa kennuuf fedhii akka qaban mallatto nagarsiisu jira jedhameer buufanni doonii matsawa daldala Itoophiyaaf qophaa'uunsaas gabaafamee jira qophiin kun sadarkaa maalirra jira gaaffii jedhuuf obbo Fitsuum deebii kennaniin jalqaba walii wajjin hojjechuuf walii galanii jiru inni lammaffaa immoo jedhan
ስምምነት ወደ ተግባር መቀየር ነው ወደ ተግባር ከመቀየር አንጻር ሁለት ወደቦች ምን አይነት አገልግሎት ሊሰጡ ይችላሉ
ወሊ ገልቴ ከነገረው ጂት ጂጂውዳ ቡፈቶን ዶኒ ለመን ተጃጅል አከሚ ከኑ ቀቡሰ ጀሩረቲ ገሬን ቴክኒካውን ዴፈሜ ገመብዮተ ለመንን ወጀታጅራ
ከሱማ ቡፈኒ ዶኒ አሰብ የኛት ምጽዋ ድርሱን ሆጂ ጀልቀቡ አከደንደው ሙለታጅራ ጀደኒሩ ለመን ረቶጀቹ ቆጲን አከጅሩ ካንዱሴ ቆጲ ፍጣቴን ኦጂት ሲና ማጀቹን ዱበተኒ ሰደርካ ወገኖታቲ ፈዲን ሲያሳ ጅራ ኦጂት ሂኩን አከሃለ ቀበተማ ለፈረጅሩን ኢትፉፋ ጀቹዳን ኢትጋፈተማ ዋጅረሙ ምቸ ሚኒስቴራ ኦቦ ፍጹም አረጋ ኢፍሰኒ ጅሩ biya magalgala sa 8 daqiqa 41 nubramo wala kesa guyara darbe sa 1 daqiqa 41 walle kana saganta fetche
Thank you.
አጫሉን ደስታ ሄዱ ገለቴፈና ዲነግደን ኢትዮጵያ ማልኬ ሰጅራ ማልቱ ቀጀሉ ቀብ ገቲዋ ሄዱ ማሊፍ ደበሌ ካናፍ ማልቱ ፈላ ጀዴሶራን ሃዩዲ ነግዴ ፊ ቆራታ ከታን ዶክተር ተፈሪ መርጎ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ወተርሉራ ሃሶሲ ሰጅራ ኩኖ
ቢዮን ልብ ተኮ ጫልቀብቱ ቢተነ ዋን ሄዱት ገቲ ደረቲ ከሱመቱ ዩ ኛታፍ ዱጋቲን ዋንን ኩብቀብ ከሳ ወከና ቡኒ ሲኒ ተኮ ዮከም ዲቃት ብርሸን ሙደኒ ሽሮን ዮከም ዲቃት ብርሸንተም ምንደና ሚያርገቱፍ ወኒ ነሚ ባሰሞ ዱዳፍ ጋራ ጉዶ ገርገሪ ፈጋቲ ኢትዮጵያ ቢይገን ሁዳን ከሳ ተከን ጉደቻ ዱፍት ጀደን ተነ ከሰት ዮጅሬን ነከን ቃላ ደምካና ከብሬን ኢትዮጵያ ወቢቱ ደደብዴቲን ባሉሙ በንሳታ አትካና ጅሬን ያክ ጀጀባ ኸይስጀር ወሙመ ሚኒስትራ ፈሉ ጅር ኸይሰቶኮ ጅሬን ነከነ ቃቃና ኸነ ብሪ ኢትዮጵያ ታ ጋቲ ዳብደታን ጋቲ ትቶልቹፋ ዶክተር ጉዶስ ጋለተይፈድ ብሪን ቢይቶኮ ዮማንታት ጋቲ ዳብድ ሰብያላት ደብና ቢዩም ኸይሰቱ ማፍ ወቤቱ ዳብድ
ሰበብ ኢንፍሌሽን ኩኒ ሄዱዳ ወልጣታ ደሲ ገሩ አከ ሳይንሲን ዲነግዴ ቨርሲ ሱቲ በከለመት ቆድኔ ላሉ ደንደኛ ቶኮ ዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽን ወረጀታ መንትጁሩ ባንኪን ቢዮለ ኢትዮጵያ ከሰት ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ጀንዱ ከና ፖሊሲን ሆርደፉራ ዋንታ መዱዳ ብሪ ኢትዮጵያ ከና አማውጎታ ኩዳን ኩዳሸነን ደርበን ከና ከሳ ዲነግዴቱ ጋ ጉደቻ ጀረጀደሜ ሊቂዳን ተራደዳ ቲኒ ብሪ ኢትዮጵያ ቢየሰነ ከሳ ባይኢናን rab samunsa is a demand pull inflation jenu sana fida sana kesa sabab hedut jira garu walu magalat yo bankin bi yolesa ethiopia hori of in bri ethiopia kana gabarat balinan rab sinete e policy adda hordo fejechada garu amma kan hordo fa mature mayni dinagde guddif najechu dani yes dinagde gudde chature akka akka sadda mulisutti likin baballacha jure biye sana kesa likin ga haballatu ino bankolin baballacha jiru hojina dadda baballacha jira sana molik sun molik ibarbada likin sun gafa baballatu wanta biyet keset omisha musana wajin him walingitu tanan it's a demand pull inflation jenu sana fida sarabiramo sani jireñi qalawu dando biyeto ko kesetti kesumatimo biyeke jepta kesetti wanta biyeke keset omisha basinsa olkau wariwa omishan kuni wa omishuda basi kabu yero basin sani ol dabalu sana namatti dabars basin sani mo tabitti dabala ga sababaddada tujra kenya fi rakkinni sharaf ala biisun qabdu kara kanatu dake jirenya qales ila mafakkenya fi ethiopian wan bay ebiya ambati ol gashit mashini yaddada qoricha aao wanuma hunde chuni dande saduga wanta biisun omishtu yartuda so wan bayen gaba dunya rati bitama
yo bitatamo dollarin bitat
dollari dan bitatta gabana dunya sababa daddati wanta ethiopian rat control hin qabne fi olka agaribu basin omisha biya kesa war ethiopia kesa wa omishani wanta gaba dunya kana ratti rarra ajechada yo bokkan daba me mafakkenyaf afin gabarra dabame gatin tafi olba arka ol kabate jirenya kale yesta jira afin jechu barbade
biite doko guddin in guddatte rakinnalle khesinu jirta krefu fakken afjenneta mitu ka khesat wanaddu gati wanaddu tidabale nyata dugati bitachuni yuguddo dibe biite doko ege nyata dugati net qalofte jirenna kamke jirta fakkatte fakken afam america ulalto kan canada ulalte ana nyata dugati nak qali wan jedan yemiti ethiopia de entammo budden to kunyachu bredde blama bredde bisati basu dandet biitu wana kana bitachun dandenya ta dugati nutti qala wujechuniyu yokallaltu naminya ta dugati yokdan sa bitachun danden nami kha agito ko belangara opachabul jirenna kamse
satamma jettu kana the basic needs wa tokko onko sati vi wanta jiramti gar gate wanta itum bela in buluda tabun lafa biisun jirtu mulli samiti re duguma mafakkenya fi atta ode famature motuman je pelle timbone akkar lallabaturetti dinagrembi yasana percenti kudanin protokon guddacha ture jedu dugadas impactatas kanta egarui kani biya sana kesati te argite wanta biya sana kesati o misha mitana tu harka namota yartu gale umanni nikan in minda eggate jiratu qote bulaninni yobayete bayete tialama wa o mishe gabar o she tarra wa argate wanni tau galin sani murtaad pasin sani garu sababasalanu jenne fi gabatochun danda'ani humna sani ti ol umanni bayen baye rakkina kesajira dinagrena kasi rakkina politikalle himfida arga turres ijolleni university dabaratte hojiin injo hojiin argatan hojii humna fayirratti bobba'u ino qote bulan arsa gudda ka fale ijolle sabarsiisa at the end garu bu'anirra argamu hedduni injiru umanni wanyate kuhe bulu hinkabu ukuba daddatin dararama biyya kasi kesatti akkuma argaa jirru amma political stability biyya sanaallee gaafi keessa gashaa argina irratti immoo isuma ammati jette kanadha.
Doolariin Ameerikaa tokko birra Itoophiyaa waan gabaa seeriin taatiin yoo laallee hin jirre gara 37 birra Itoophiyaa 37 taati 35 taati amma xiqqoo gada muummeen ministeeraa waan hedduu jijjiiruu jiraatan gaddeebi'uu jirti. Mootummaa yoo hedduu yoo jedhu maallaqa biyya alaa haumni qaqqabu kan waan biyya keessa hin qabneef rakkoon tun akkaan dhufuu jirti jedha. Waan dhageenyaan birree miliyoona hedduu makiinaa faatee deemaanii. Doolar tuulatanii kan biyya alaa dhoofata maallaqa addunyaa baankii keessa dhabuun lafa qabaachuu dhabuun mootummaan tokko agames miidhuu danda'a afaan gabaaboon.
Akkuma meeshaan adda addaa gabaa qabutti sharafni alaallee gabaa qaba akkuma gabaa xaafii boqqolloo meeshaa adda addaa akkuma kana sharafni alaas gurgurtoota qaba bittoota qaba gatiis qaba ol ba'aa gadi bu'a egaa biyyi tokko. Rakkina sharafa alaatu quunname yemmuu jedhamu wanta biyyi tokko gabaa addunyaarraa bitachuu barbaaddu sana hanqatu jechaadha. Yaaddessaarra gahee jira.
Yaala galfachuu hin dandeettu waan hedduu qabaachuu hin dandeettu yoo investimenti doolara yookaan paawundi yookaan yeroo biyyi keessa hin qabaatin.
Maashinii bituun hin danda'amu. Projektiin inni guddaan jedhamu sun mataansaa waggaa 10 wanta dhumu miti. Dada'am. Argite gaaza bituun hin danda'amu. Biyya sana keessatti maaliif alaa galaa qoricha bituun hin danda'amu sadarkaa sanarra faaga'amaa jira jechuudha. Xaa'oon biyya alaatii gala rakkina kana tuqqunnamaa jira jechaadha biyya sana. Guddina biyya sanarratti dhiibbaa guddaa qaba jechaadha.
Wanni ati qabdu birri alaammoo yoo mi'a alaa galfatamoo doolariin galfata kanaaf humna dhabdaa jechuudha yoo gateen yoo investimenti. Kam kanneen ammoo muummeen ministeera Itoophiyaa yoo ta'e yoo dubbatu walgaa hedduu irratti dubbachuu jira yoo qabeenyi chaayinaaf dubaayii kuufattan sun biyya deebistan taate. Biyya guddinni fi dadaaquu jirtan waliin hibuu dandeenya yookaan ammoo waliin guddisuu dandeenya jedha. Muummeen ministeeraa kun imaammati dinagdee yookaan ammoo mali jireenya kan biyyaa qabu maan fakkaatu akkan waan inni jechuu jiru waan inni hojjechuu jiru irraa laaltu.
Ammatti kan isaan gochaa jiran akkanatti fakkaatutti abiddatu qabatee jira biyya sana keessatti sababa wallaansoo Oromoon waggoota darban gaggeesse kanaafi sababi suni rakkina sharafa alaa fide. Rakkinni sharafa alaa sun immoo mootummaa dhuma sana diiguu danda'a. Kanaafitu waanuma jira miti waan rakkina yeroodhaaf qaban sana xiqqooshee furuufii danda'u jedhanii amanan sana gochaa jiru malee ani imaammanni bahee wanta jiru natti hin fakkaatu gaayyoo jiraate tarii namni na sirreessuu danda'a.
Doktor yoo akkan laaltam sila biitii sun akkamiin guddachuu malee adoo malamariin nageette an sila akkan jedhu waan jettu maan qabda doktor.
Guddina isaa. Itti fufiinsa qabu fiduudhaa fi jalqaba rakkoo politikaa biyya sana hudhee qabu jiru hiikuun barbaachisaadha.
Tokko.
Gaaffii sabummaatu jira biyya sana keessatti. Irra dibaadhaan wanta fooyya'u miti. Rakkina kana ituu hin furini rakkina dinagdee biyya sana keessa jiru. Inni kaan isasuma keessaatii madda argitee rakkina politikaa immoo furtuu political representation yookiin itti gaafatamummaa. Namoonni aangoo siyaasaa of harkaa qabatan uummataaf hojjechuu demokiraasiin babal'achuu tiraanspeerantiin babal'achuu sadarkaa adda addaatti qabeenya uumamaa humna namaa beekumsa namaa kan adda addaa kana dabalatee sana mobilaayiz gochuun yoo danda'ame biyyi suni hin guddatti sababa hin guddanneef tokkollee hin qabdu.
Yoo laaltee hin jettu dhiyootan birrii hedduu doolarii hedduu qaqqabuu jiran reefuulee xiqqoo meeqa dha'e. Agi tokko makiinaaf fa'atee gadi yaa'ata miliyoona hedduu fa'atee yaa'ataan agi tokko doolarii dhoofatee baankii seera malee hin taatinitti kuufata mana kuufata fuula akka kuufata birri horii seera hin qabnetti seera malee yaa'u hedduu arguu jirra mali biyyiiti bultuutti yoo wal birqamnu waan maan jiran fakkaatan.
Eftoominati hin jiru namoonni aangoo politikaa of harkaa qabanitu dantaa ofii dursan. Garuu biyya Itoophiyaa keessatti immoo institutionootatiin jiru argite kana kan hordofee kan sirreessu jechaadha. Sirna saamichaati beektaa kan diriiree biyya sana keessa jiru. Mataadhaa qabee haga gadiitti namoonni mootummaa gaggeessaa turanii baankii biyyoolessaa ajajanii waanta barbaadan biyya keessatti gashaa turan liqeeffatanii horii liqeeffatanii lafa namarraa saamanii qabeenya horatanii waan barbaadan. Amma immoo jaruma kanatu argite yeroo uummanni ka'ee itti fincilu waanta saaman sana maqfachuudhaafitu tattaafachaa jiru. Sana jalaa ba'uudhaafitu kana gochaa jiru. Akkas natti fakkaata.
Namni kana jechuun jiru Dr. Tafarii Margootee Kanaadaa Yuunivarsiitii Waterloo irraa dubbachuu jira. Guddoos galateeffadhaa Dr.
Ulfaatu fayyaa ta'e.
Ansoora Alakeeti naga keessa bulla.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumura duraa matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Manneen hidhaa naannolee Itoophiyaa adda addaa keessa jiran keessatti tasgabbii dhabinsiif manneen gubachuun gabaasamaa jira. Aangawoonni mootummaa rakkoo kanaaf sababaan labsii maarii mootummaan dhiyeenya baaseef hiikkaan hidhamtootaaf kenname waliin dhaamaa ta'uusaati jechuun dubbatee jira. Bakkawwan ibiddi keessatti ka'e keessa manneen hidhaa akka Dabra Maarqoos, Finota Salaamiif Waldiyaa keessa jiraachuu isaanii itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Nigusuu Xilaahuun ibsanii jiru. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnistii Intarnaashinaal magaalaa Naayiroobii kutaa Kibira jedhamu keessatti manneen namaaf suuqiileen diigamuu isaanii balaaleffatee jira. Gandaa uummanni hiyyeessi jiraatu kana keessa humnaan namoota buqqisuun jiraattota 10,000 ol mana malee hambisee jedhee jira. Rakkoo tiraafikii yookaan immoo muddama daandii konkolaataa magaalaa Naayiroobii keessaa salphisuuf jecha akka ganda hiyyeessotaa kana keessa karaan bahu murteessuusaa mootummaan dubbatee ture. Amnistii Intarnaashinaal garuu mootummaan karaa baasuu jalqabuu isaa dura maatiilee kana qubachiisuu irra ture akkanattis waadaa galee waadaa sana hin eegne jedhee jira. Ka guyyoota lamaaf geggeessamaa ture walgayiin waa'ee bulchiisa naannoo Tigraay irratti mari'ate arra xumuramee jira. Marii sanarratti hoogganaan mormitootaa yeroo dheeraaf biyya alaa jiraataa turan Dr. Aragaawii Barahee fi Injiinar Gidee Zaraaxin haasawa dhageessisaniin waltajjii marii kana dhaqqabuuf kan nu dandeessisan qeerroo faannoo Dr. Abiyyiif obbo Lammaa Magarsaa ta'uu dubbachuudhaan galateeffachuu isaanii gabaasaan keenya Aleen Fissaa Maqaleerraa gabaasee jira. Dr. Aragaawii Barahee dabalee namoonni siyaasaa ilaalcha adda addaa qaban kan akka Jeneraal Tsaarqaan Gabratansaay, obbo Getaachoo Raddaa, obbo Abrahaa Dastaaf kabiroon itti hirmaachuu isaanii gabaasaan keenya kun ibsee jira. Biyyi giddu galeessa Afrikaatti argamtu Koongoon dhukkuba Iboolaa biyya ishee weeraree ture. Gargaarsa aangoota fayyaa biyya isheetiif jaarmiyaa fayyaa addunyaatiin dhabamsiisuu ishee beeksistee jirti. Eega mallattoon dhukkubichaa biyyatti keessatti mul'achuu dhaabe kibxati kaleessaa guyyaa 42ffaa isaati jedhamee jira. Mootummaan atattamaan tarkaanfii fudhachuusaa kan dubbate jaarmiyaan fayyaa addunyaa ofiisaas kan waggoota 5 dura yeroo uummanni 11,000 ta'u dhukkuba Iboolaatiin Afrikaa keessatti dhume sana caala itti qophaa'uunsaa bu'aa gaarii argamsiisee jira jechuudhaan dubbatee jira.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,180, 15,330, 15,640, 15,700 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,720. 12,110 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.